CK Music from Master.com.
It's down the side.
Oh yeah,
Sunbeats, run the tune. Let them know.
On a planet in a joker, na planet in a fika, baby. Ni patale, Oza mbele la wanzako. They are not your friends, it's ni wanzako. Mami, oh yeah.
Mwana kwa tidi mbisha kula kusaka mana jiva kimba tabu mfatu matitu kashana chaba fene fio wava ine naripu sana waikala kumuti manangu shiri bonji tubo mbele chapa mwanga choko na poti wachifeni rango na kirimuka punji teti mfae no kufuma momula vunji noti dela ila mami wapala magadale na ngatulipa motu panga seko ya kwa mandale no kulwa no kulaka efe watu pepe la pobe na tabaishi bati iwe na
inedi peni na pepa na penekti na fika baby. Ni patale, Oza mbele la wanzako. They are not your friends, it's ni wanzako. Mami, oh yeah. Don't doubt me.
Wanzelela, noti fighting, yellow foot no kutelela. Go a dollar, sa baby, noti no kutwiska. Kuku wana iwe kumpela, ga iwishka. Money love, feel a fight, come utinshi. Noti tauti, chukula kala katishi. Abo, ama duambo kawambe. Oro duimbo, bali ifwe kabembe.
Ona kwana tina choka, na pene tina fika, baby. Ni patale, Oza mbele la wanzako. They are not your friends, it's your wanzako. Mami, oh yeah. Don't doubt me.
Kanoti nokuyona ulanga tule kuta mungutu boze bala paula. Nga tulipamo muli lotu pepa kwa tinimbaula. Wapicha mufingi lifestyle ya bako fea. Walentanga tani jinari kukalilea. Waliwa yuniki mami waliwa feleya. Nangu zete ya mkose lola chitakea.
Ona kwana tina choka, na pene tina fika, baby. Ni patale, Oza mbele la wanzako. They are not your friends, isi wanzako. Mami, oh yeah.
CK Music from Master.com.